ile giza mwezenu oi mi bebe. Penzi lake limenilevya jamani oi mireke. Akili amezipoteza nipelekeni mirembe. Nikizidi kumwendekeza nitakuja kufa kizembe. Na sijamboga kanipendea dudu na Kiingereza cha kusema I love you too. Amenifunza kumbe wanawake wanaonga kipenda. Na sikujua mashangazi wanajuaga kutunza. Kuna kijana na nchanganya
sitake jina lake.
Naogopa mtaja jina
siyo posti picha yake.
Na wasi wasi mutamuiza
sitake jina lake.
Kwa emoji usole mziba
siyo posti picha yake.
Can you see Kapoor?